They said not little land, just a faith, not little last. But you see, you too, lo CCP was the pushile, the pumele. All these scars on my back, Cindy Pelela, I'm on the right track. Here to stay, and in the old dingo and new. This a mile, Dinesi Pio. Here to stay, and in the old dingo and new. Tandy Tetan in the old, and the seat and in the old diacho. Hukundi chongela panzi begulula. Tandy zitanda buza. Ndabona ukhanya ngenxa yesiphiwo sam nenkolelo yam ndihlala ndiya phambili. Here to stay, andingowenu ndizamile ndinesiphiwo. Here to stay, andindawo ndingowenu. Tandithetha ndindawo xandisitha ndindawo ndiyatsho. Xa bedideka ndiza kubakhumbuza apho suka khona nendihlule kuko. Xa bephikisa ndingqina ngobomi bam ebangakwetha konke inyithwe ndiyaziyo. Here to stay, andindawo ndisamile ndinesiphiwo. Here to stay, andindawo ndingowenu. Ndandithetha ndindawo xa ndisitha ndindawo ndiyatsho. Tandy seat and in the wound, the actual.